wararka hanu dirow eelinta magaalada Dafet ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa wali bayo sheegay in meelasiyo ka amoodan ciidamo ku tirsan han dawladda iyo dad shacab ah dhacdadan wali bayo ku dambeytay markii baabuur BLA oo dad shacab ah saarnay iyo ciidamo deegaanka ay ka safraayeen antan dhaxayta magaalada Afgooye iyo Dafet ciidamada baabuurka la dareeray wali bayo ka labisnaayeen dad shacab ah isla markaasna wadeen bistoolada iyo safarka ka joogadaan baabuurkii ciladka Koyti walena baabuurka ku qoray lugumid ee lugaha hiran antan dhaxayta garas bandiire iyo taxiila oo eelinta magaalada Dafet ee baabuurkii wadi qudar walena uu ku kooyay magaalada Afgooye waana ka sii jeedi magaalada Dafet antaas kureedna waliba iyo seedan meel goomista ee oo lugtilanka banjariyo walena meelo kooyay ciidamo kale oo la sheegay in iyo haayeen haano markaas lanka soo magafiyaal oo dadka afduubdaayeen walin iyo iska dayeena in iyo dadka afduubadan ciidamadii rakaabka la dareeray ee wadadii bistoolyaalka ayaa waliba iyo halbeen hubjo kureena dagaal yamee la isku bilaawday ciidamadii la dareeray baabuurka oo deeray lama askari yamee la iska amoodan meelo kooxdi kale ee magafiyaalkana iyo hal askari ku amoodi koo kalena dhaawaca ku deeri waliisaas oo kale dhimashay dhaawac hadeeray dadkii shacabka haye ee baabuurka la dareeray anta la xaqiijiyay hal qof oo shacab ay ka amoodi ayaa oo dhimashada guud ee xabada ku dhaladay iskanagaas afar qof oo dadka deegaalamay ee dadkii shacabka haayay in iska jiraan meelo dhaawacan u sii ay hal qof sida dadka deegaanka iyo nin xaqiijiyay ciidamadii bistoolyaalka ka hubaysanay iyo hubka ki joowale bagaaday ciidamadii kale ee dagaalka dhamaaray ee lankasaay magafiyaalka maalmoogan jidka hareeriyo Dafet iyo Afgooye waliba ka badadaayay dhaca iyo afduubka lanjeesida dadka shacabka ah ee ka safraayeen jidkaas walina arantan marar badan lanku baagay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed laakiin ilaa hadda jawaab mukubiina